ne menye lezi wife Ogode naka Ogode naka baba kute Pachalo siale mpava Imelova Mkiji kulezi bo mmado Kulezi bo mwane They can know of one of our fro. They can do some attaches here. And I just say, Papa. If you donate to Yava. Mambo mo di vaka mbo si amazi we kulo Nene ni zie mu Nde na juba sei mo bu na afu Ba fu si aye Bizie na boso Nezo na ko Maki mi zie fozi Ike koga no di naka Onwe ndi zie jasi meko Kaba we gun panke juba Baba yinkiti Oni yezi alono we yimi ne kwen Naka yeji wana se Euphoria Node te kona ka ife mada loli yoko Node te haka ife mada loli yoko Node te haka ife mada loli yoko
Be wild.
ife mmadụ dịka ọ bụrụ inye mmadụ ife debe ndị iji maọbụ ibinye mmadụ ife ijikwanye wee tụọ ala ndị be anyị na-abụ ijie wee tụọ ala o weli akwụkwọ mmadụ nkwa oge iwetara ife eji na onye dị ugbu a maka na ị mara ka onye a enye enye bụ ife si wee nọdụ